Poe, make up. Turn me up a little bit more. Let's get it.
Baba, 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 Baba.
Nazungukwa na na wengi, they never change me. Shawaweka sana benchi, kudada denki. Kila buyu bona fresh, isi dina fake. Wakubali mini monster, they underrate me. In my city, yo, wana nita mandingo. Nago dribble kazi flows, wana nita talibo west. Yes, I'm so fresh, villain na clean nice. Maze, I'm so fresh, formation yetu 442. Imbobo bebe food, tuneshi naona tuna vietu ni mikongo tu. Malaya ni kimoko tu, kuna vivi you. Kinona nade mwako mginu, jwe ni kiki tu.
Nitaimesha ni warusa, haini bingi. Watoto wakitaka ruka, ni vingi. Mkongo kiuvalia shuka, ni mshini. Mimi ni mkulungwa old time, isanya bingi. We.
Wakiuliza uyu nani, kwambie ni Gaddafi one more time, baby.
What's my name, y'all?
Okay.
Baba.
Yes, sir.
Baba.
Woo-woo.
Baba.
Yeah.
Baba.
Say what?
Baba.
Oh, God.
Baba.
Woo-woo.
Baba.
Yeah.
Kama goli yamba ofsa nyuma ya beki. Kuni ita shoso kuwa ponge la bajeti. Mwambia hela ndogo ndogo, please don't beg me. Chako changu baba, chakwangu akiombeki.
Washamba wanakunja eti na bow. Wanauliza vile na roll, na cheka tu. What the fuck with you? Netwa fizi wa rap kwa easy flows. Na kujuza if you didn't know, now you know, nigga. Flow ni new school, na siko marinated. My fans wanataka flavor, so I translate it. Netwa king be the crown. Can you believe it? Was soon a mini drop down. I just delete it. Go tell everybody. Konde gang for everybody. To go peace, hate body. Don't hate nobody. He was dead, show kali. Kusu swag, I'm your daddy. Ladies, let know about it.
Wait. Wakiuliza uyu nani, wambie ni Gaddafi one more time, baby.
What's my name, y'all?
Okay.
Baba.
Yes, sir.
Baba.
Woo.
Baba.
Yeah.
Baba.
Woo.
Baba.
Yeah.
Baba.
Say what?